musajja omu edda eyalina endwadde y'olukonvuba emyaka satu betu kukidiba taina ayamba abajjanga be bamusokangayo abandi ne bamutuulira gamulema ataina bwali paka Yesu lwe yamwerabirako yamugamba golokoka yakka watuka ekitando tamu